Ooh, yeah. And no more so messages.
Brian Beats.
Njogera ku Yesu nantaremwa umulwanyi w'ensonga. Ebirungo byakola bigenderera omukyuzi gunsonsomola. Obulungi bwe busukuluma magezi g'omuntu. Mubiseera byansigisigi anyiganyiga nabumbira. Kamunywereze ddala ddala empologoma n'omwana gwayo. Sitye nga nze kabi konna kubatudde oyo mu bulamu bwange. Abalaba abo ne bannumba basindika makubo musanvu. Oyo ye Mukama okoli kabaka. Oyo ye Mukama yeka ye kabaka Katonda wange. Oh, 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 Katonda wange. Sijukireyo je yanzija nenzikiriza fayo. Alisa inyonyi byokutale yalisa n'abantu. Yakulembera je ntambulira namba moja kifo kisoka. Yebwobera ku zero akwambusa kufula hero. Nga bakuyita gasiya akufula wa makulu. Nga balyanga maluma enyama batemesa njere. Abasulanga kusubi emuyenga yobasanga. Eyayambalanga ezebituli mu fitingi mwomusanga. Oyo ye Mukama okoye kabaka. Oyo ye Mukama yeka ye kabaka Katonda wange. Bamwesiga bali mukwatako. He's the fire, he's the fighter. Nakuleka mukuswazibwa. Sarai yamukowola. Isaka yatondebwawo. Danieli mumpologoma yafuka mukwano gwazo. Yobu n'obugagga bwe bwagenda yena tagenda. We got by my side. Winning on my side. With a blessing in my hands. Oyo ye Mukama okoli kabaka. Oyo ye Mukama yeka ye kabaka Katonda wa. Oyo ye Mukama okoli kabaka. Oyo ye Mukama yeka ye kabaka Katonda wange.